Chinshingwa 15. Ifimpela mpela fya ba Yesu. Ba Yesu baline makosa abalesa. Ba Yesu baline makosa akukila pa mipashi bipile ne balaye. Woneni chinshingwa e. Ba Yesu batendulushe mpofu yala lume. Lolesheni pa chinshingwa b. Ba Yesu babusha moye uafuile. Lolesheni pa chinshingwa si, ba Yesu baenda pamenda. Ba Yesu balokufikita fyonsefi pakuti bo bali bana babalesa. Ba Yesu bali kwete abalokubalonda bengi. Aba fibwene ifyalokukitwa ne kumfwa ifibalabile.